All right, we're going to play some more music now here on WRIRLP 97.3 FM Richmond on Ambiance Congo. We're going to hear something from Shala Mwana. We got a phone call from somebody who wanted to hear some more Shala Mwana. They heard some her singing on Friday night at the VMFA when I was spinning music there. They want to hear some more. So, okay, here we go. This is from the LP, actually the CD called Mutashi, which came out in 1996. We're going to hear this song called Bapasi. Enjoy. Crank it up loud.
Babo ti balanda ki mosolo na konyo kwa mana libala. tuba moninga tonga na mosisa asali na e malade te yo 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 tonga esanga nango kisi na kati e mama e ba bengi serenge ikamba kotuba moninga tonga na mosisa asali na e malade te yo 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 tonga esanga nango kisi na kati e mama Iba bengi serenge Awa na konsemba na pingi motote Awa na konsemba na tongi motote Esale makanango esale makamama Likambo na serenge mama eponi motote Talise ni voya mosisa esika osali kotuba tunga e Na fingi motote Na tongi motote Dikamba kotuba moninga tonga na mosisa asali na e maladete yo 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 Tunga esanga nango kisi na kati e mama Iba bengi serenge Ikamba kotuba moninga tonga na mosisa asali na e malade te yo 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 Tunga esanga nango kisi na kati e mama Iba bengi serenge Moto mosusu alamuka na tango Na ide na e na moto mama Akoluka afa alala Wapongi, ako kisa shifre na ye aluka kaparjure Ako luka asaka na ali aloko labaninga Na mwaye na ye azwaka mamara Ako saka na koleka kutubato oyoye Ye auti kobeta serenge Arara mama Ikamba kotuba moninga tonga ye Ikamba kotuba moninga tonga na mosisa asali na e malade te yo 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 Tonga esanga nango kisi na kati ye mama Iba bengi serenge Ikamba kotuba moninga tonga na mosisa asali na e malade te yo 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 Tonga esanga nango kisi na kati ye mama Iba bengi serenge
Bongo serengo etuka kana sango Ezali ndenge mingi Ezali pena milie na yango Alors il faut que ba penseli nini oyo ko iko utiliser pour moto andimela yo Sokite okwa kokuta na mosiso elenda kala Mbamba ile siko kwa kubuka na tonga Poka, 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 poka
Likamba kotuba moninga tonga na mosisa azali na ye malade te yo 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 Tonga esanga nango kisi na kati ye mama Iba bengi serenge Likamba kotuba moninga tonga na mosisa azali na e malade te yo 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 Tonga esanga nango kisi na kati e mama Iba bengi serenge
Ben firmie mosusu wa Milan Tanga kobeta serenge ni asaka na kate Mosusu ako beta na mosisa loboko Mosusu ako tuba na mokongo oyo babengi zaga zaga Tonga ya kopema te koningana te Kanda soke leki Apesisi anestezi mbala moko nde motoko kuzala paralize Nde motoko kufa somo okay, okay.
Likamba kotuba moninga tonga na mosisa azali na e malade te yo 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 Tonga esanga nango kisi na kati e mama Iba bengi serenge
likamba kotuba moninga tonga na mosisa azali na e malade te yo yo tonga esanga na ngokisi na kati e mama e ba bengi serenge.
Bato mosusu tomonaka na nzela basi to mibali ekomela bango bo spécialité isifia kwanyata mutu toa simba ta mongongo oyebi deja ke ana posa masanga mwasi mosusu asilisilo maloba na présence na yo ntango okopelisa très fort abimisa bolingo zuwa lokwa likama mosusu akomi lokwa moto alingi aboma mbanda nzoka nde akobenda ne makila.
Likamba kotuba moninga tonga na mosisa azali na ye malade te yo 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 tonga ezanga na ngokisi na kati ye mama e ba bengi serenge. Likamba kotuba moninga tonga na mosisa azali na ye malade te yo 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 tonga ezanga na ngokisi na kati ye mama iba bengi serenge.
Basi mzuzu soza na mwa pata na yo olinge na motema moko apesi okombo akili ya tango amoni oza na mwa pata na yo asilisi bolingolo kwa moto alingi yo fu opesa mwa mokongo boye ayebisi baninga ne okili ya nzoka nde azosala incision kanibal.
Likamba kotuba moninga tonga na mosisa azali na ye malade te yo 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 tonga esanga na ngokisi na kati ye mama iba bengi serenge. Likamba kotuba moninga tonga na mosisa azali na ye malade te yo 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 tonga esanga na ngokisi na kati ye mama iba bengi serenge.
Viens Théo, viens Henri, tonton Ladji, tantine Mado, na mambone serenge à devise. Adelou mama, yokanga ta mawa, na ebite soki ngungi soki pe bado, nga ya wanzoto esili kosila, pesanga ta mwa ndambo apondo alimbondo, na zongi samakila. Papa saksa ko silikate. Oh tata on a flambeau maboko makako
aina ngate mama boy nangaite ngai pena beta katonga e ngai pena tuba katonga e kasi natala kase ni voya mosisa e pana zako tuba tonga e Pingi motote na tongi motote
ikamba kotuba moninga tonga na mosisa azali na ye malade te yo 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 tonga esanga na ngokisi na kati ye mama iba bengi serenge.
Na sexy pop epa ya beber nde ambasade
iba bengi serenge.
Epa ya longomba kutu konsila
iba bengi serenge.
Kitoni maya kuna affaire étrangère
iba bengi serenge.
Na maya zande vita imana
iba bengi serenge.
Mondeke
iba bengi serenge.
Thank you. na yo kilolaka na yo Natalise na miso e Mabele eko nyingana Toto eko nengangai Suke eko nyingana e Lulu ya mwasanto Naloma na nanidi e Nagolo bate e Naseka na nanidi e Nakose kate e
Thank you.
koliko a mama kitoko kitoko eleki mabando mabando yanga inayo na kolala bongite mama koliko koliko a mama kitoko kitoko eleki mabando mabando yanga inayo na kotika tie shema koliko koliko a mama kitoko kitoko eleki mabando mabando yanga inayo na kolala bongite mama koliko koliko a mama kitoko kitoko eleki mabando mabando yanga inayo na kolala bongite.
Kisela nga boli mogogo na pena pa kisela yo lokola misoto ya likolo mona tika kolela ga longola maina miso atandele na pena kolonga la vi ana sambela ka kutu na moyo na kende kepe tu pela Mi pasanga na la mukana zambela kanza be a benisa pega na pena koma moto ela peligi moto gata kobo pegi zigi boko kamara gata kobo keina na koyanganga bolingo ela koyo ebani yoyo Adamu na Eva, oh, oh.
Riva Droma.
Ona lela bongo, 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 loko la mondo ake. Ona lela bongo, 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 loko la mondo ake. Tule monde, tule monde, tule monde, tule monde, osa meniswa, nana zangie. Oya bima nangayo, ono wele. Nana leli yo 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 go 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 go. Nana leli yo mama ah ah. Ngaba bengi ngai
asanga.
Sheli na ngakome
asanga.
Mama ngakome
asanga.
Biso bana ye
asanga.
Nana leli yo nana leli. Namo leli ye namo leli yo go. Namo leli ye namo leli yo go.
Namoleli Fete, opa sasa mi corona bambula edito.
Nana leli yo 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 monde ye ye. Nana leli opa baba mate ba ye ye. Nama mengi ngai
belekete
na pedaleo
belekete
na bela ki mambala ye
belekete
na kimbalo maneza ngambula ye
belekete
na sapatete na ba ye
belekete
na leleo namo lele ye na leleo. Namoleli no kalokwe
Namoleli mondo na masia Namoleli Namoleli espena dinae Namoleli Namoleli ebali na plage na ngai Namoleli Namoleli kemangana na bebe na ngai Namoleli
Tout le monde o sa medisa Kana zangio Oya bima na ngai Mondo wele
Mi corona bambula
e di tu
That last song here on Ambiance Congo was Zaiko Langa Langa from the LP, L'Orchestre de Tous les Ages, from all the orchestra for all ages, on the Editions Veve International label from 1983. I've been playing a lot of 80s music today, a little bit of 90s music, one from 2015. See if we can do something about moderning it up a little bit after the next couple songs. But that was Zaiko Langa Langa for the song Fievre Mondo from the LP, L'Orchestre de Tous les Anges. Before that, Diana and the Bobongo Stars from Congo. But Diana, I believe, is an Angolan-born singer. And there's a song called Lulu from the album called Margarita. And I don't know what year that came out. Before that, a reissue from something on the Tamasha Corporation Limited label, a label in Kenya that reissued a whole bunch of different Congolese music over the years. We heard the song called Seringwe from the self-titled, that's the title of the album as well, from Njeka K, Joski Kiambukuta, and Tesa Dalienst and Marilu System. Before that, by request, we heard some Shalamwana from the CD Mutashi. We heard the song called Bapasi coming out in 1996. All right, let's hear one more LP before we start looking at something different. Let's hear something from Papa Wemba. We heard something from Modogo John Franco Fair earlier, but let's hear something from Papa Wemba with Modogo John Franco Fair and Papa Wemba's Viva la Musica Orchestra from the LP Les Georges. Let's hear the song called Les Georges de l'Histoire Romane.
Interpol le lié, baini va tomba kinamboka, nana metro birakem, seko banza kayon, tope sani rendez-vous, na vojura, na zeli mingi,
na moni yote, makanisi malekio, ma bongo linga bongo.
Na Azeli zeli mingi mama
na moni yote baka nisimale kio mabongo linga bongo
ekominga na Montparnasse na tuni mbilang asenginga monsieur identité bombo nangai monsieur allureux affaire ango histoire romaine les jours j'ai c'est mon colo yango. La nouvelle génération, Nakati à Paris, Yeye Mabéo.
Oh, docteur Martin, c'est. Nana Koma, c'est collé là. Mokolo ya jugement, Nanya Yambelanga. Avocat Nangaï, mais c'est Kore Gyare. Complice Nanga, Jerry Mazone. Procès Nanga, histoire romaine.
Partie civile, c'est pas rescapé. Les jours J, c'est acquitté mort.
We'll be right back. respect Popo mi José Nzete Moindo bébé moi Boyoka
Musamalia, pesa mama inamele.
Eh, piso na mino toyo kanagate?
Oh, papa si asilisa makamboyo, n'est-ce pas, viedias tsona?
Yaja mukenge.
Papa kitenge yezu. Ouf, mutanganga. JMK, Jean-Marie Kassama.
Son Excellence, Christophe Mouzoumou.
Na tangi sipindoli, na maboko na ngai.
Boyoka papi
kolo. Sekona mitiaki, pilipili na miso. Na futa nzo imanga, evo mwani asi.
Dunia kilanga.
Perimba moyo, tole kaka, tous les jours. Hello, na kamwe, bon ami Ravel. Un certain jeudi, jour en honnête, au Koutanaki. La peine à mi pesaki, proyanga, mon
témoin. Nanji,
Sananga, et Lunana, mon basoussou. Kasi de créer l'amour, na yele kaki. Et tinaki, ma toy manga, et voyanko yonka.
C'est
tout ma solava, qualité, loya fond. Nenge na banza kinzoka illusion.
Boule c'est ça.
Et le combo lingo, et zanga mawa. Et comme ma passe, kole kaliwa yaba parole.
Nancy,
parawana refuge zate. Bisogno so exposé na bolingo.
Victoire Mouyumba.
Na bolingo.
Gisèle Chibasu, l'équipe générale patience.
Certains jeudi, jour en honnête, au Koutanaki. Naï Penani Pesaki, Oyanga Moté.
Secteur Waba.
Salanga, et Lula Nango Basoussou. Kasi de créer l'amour, Naïe Lula
Mongli.
Et Tinaki Matoï Manga. Et Maya Koyoka. Surtout ma sola, la qualité, l'Oya Fo. Nenge na Banza, Kinsoka Ibi.
Et le Kombe, Nyolo.
Et le Kombo Lingo. Et comme ma passe, colle caliwa yaba pa.
DG Bopili.
Mon colomana refuge zati. Bisogno so exposé na bolimo.
Commandant Alpha Raoul. Jean-Pierre Kasavubu na club amigo. Mosombi monene ya mabanga atalo. Didi Kinoani, papa na Brian. Vie Madi Madimba.
Rachidi Koupali, grand stratège.
Jamais, jamais, il est temps de dire à temps que tu es temps.
Yassami Okasol.
Na
Kashi Express, Mutanda Waja, le PDG, Steve Production na KBA, Esther Nakati na Meteo, Lolo Asumani na Canada, Gazul Zulman, les grands Kulumutu, Bakuluba Sisa, Shora Mbemba, Tendance Plus chez Sylvie Kass. Vienu Tumba Simaro, Rokito Zongi Selio Rumba na Binokwa, Bailonga et Beni, Agence FS. Pire vieux de tous les temps et de tous les jours, y'a Harry Mouvasakani, Mami Jokol, Planète G, vieux Gaëtan Oborabassi, vieux Dizi Mandjekou, vieux Nanga Dinovango, y'a Poli, Oyoki Laura Kadogo, Azongi. La source, Kanise la vision contre l'ombre, Makiadi, Chong Lai, Makamata, PDG Tamak, Oyoki Rumba et Baleki, Yamben.
All right, I'm going to leave you with a little bit of D'Souza Santu from his new CD, the song Telephone. Before that, we heard from Gori Lafombo from 2006, the CD Transition. We heard Temps Not Temps. Before that, JB Impiana and Wengi Musica Bese Beje, Top Model from Faux de l'Amour from 1997. See you again in 2 weeks. Stay tuned for the Motherland Influence coming up at 5.
Ricky Madaka, Alphonse Mavuela.
Adilu.